mang'eny moseko bedego adhi kaum akwayo telo wuono simo nyasaye ruodhwa giwinjo kwayo nani gikonyo yawa mathoth
josi owino wuodgo simbo kamsiani pi taneno dhi gi mage mudhiero wang'wa kwayajut towino poko mako solo jito woro owino kawajoto tama wacho wachno owino kamsiani ajosio 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 owino woro kili
josi angama beda yuago ngima pin mang'eny moseko bedego adhi kaum akwayo telo wuono simbo nyasaye ruodhwa giwinjo kwayo nani gikonyo yawa mathoth
punda tur kuthigo ne kowuotho to delo rome simba mur olijno akokalo to bundo ewe ong'ero wang' olil aneno ketho bando to guok onge owino kapimo to tama pimo wachno owino kamsiani ajosio 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 owino woro kili
josi an kama beda ywago ngima piny mang'eny moseko bedego adhi kaum akwayo telo wuono simbo nyasaye ruodha giwinjo kwayo nani gikonyo yawa mathoth
wogiringo lakini pokoyo mbogari nyaka giko kariringo lakini pokoyo mbondege nyaka sani tegeringo lakini pokoyo mbochieng nyaka giko owino kapimo to tama pimo wachno kawili pingo maka osana yo Jehova yo obongo yo nyasaye ruodhwa konya
josi mabeda ywago ngima piny mang'eny moseko bedego adhi kaum akwayo telo wuono simbo nyasaye ruodha giwinjo kwayo nani gikonyo yawa mathoth
Afrika kusini pok oyudo loch nyaka sani Msumbiji aneno ywago wuoi Mali jadiera pinje woro samora kaka jogo nego lijadiera Lota bwengi mana kawili pingo maka osana yo Jehova yo obongo yo nyasaye ruodha konya
josi an kama beda ywago ngima piny mang'eny moseko bedego adhi kaum akwayo telo wuono simbo nyasaye ruodha giwinjo kwayo nani gikonyo yawa mathoth